bo manyo kuse ogenze kufundirwa basate bo balese wano manyo jogenda sibana banyoko jogenze bagenda kukwagala rabikola mpozi ne mpisa zoko odire mkama musose mubyokolero musimbye ngayo odire pambo muteke mumatu aterobe muzibe oja kuwangula
Nakasibe fize zaba na nzesa sula nukula vigila waka.